islammusicblog.co. This is your combo.
Alpha. T-Sitch, let's go get him.
Cloud is up on the beat.
This is for my people, this is for my fans. Vajawani was Alpha Romeo ni Patali. I do it for the city, I do it for the love. Sembe sintim, we sembe lelontin and dani.
This is for my people, this is for my fans. Vajawani ni uza T-Sitch ni Patali. I do it for my city, I do it for the love. Kulibe ima watu ni T-Sitch ni dani. Mwayamba benzo ona munga siniza fikapo. Ativo veo chita suza kablow up ni zako. Ona vevi chitako banzako. But I never give up when you knock on the lako. Nezo temanga daily pa street na masampo. Kupushing on my promo, yenze na makako. Respect, kuliwa na iwone just struggle. Airplay, parade, yo enze ni biggie hustle. Kairi enzo funiki la financial manso. Anso, ii game si funika wakaso. But you muna nilimbisa no nikose sapo. Trendsetter setting myself as an example.
This is for my people, this is for my fans. Vajawani uza Alfa Romeo ni Patali. I do it for the city, I do it for the love.
This is for my people, this is for my fans. Daba javana ni uza T-Sitch ni Patali. I do it for my city, I do it for the love. Kulibe ima watu ni T-Sitch ni ndani. Best 2, nifuna nitashe koma DJ. Mufaka nyimbo zanga lyoza pa ma replay. Mama top charts countdown pa ma replay. Olo sizi mapita yo, what can I say? Ndimo muma nipanga, muma nipushinga. Hapa nichitika na vena bama wishinga. Yeah, ija dream inankala che reality. Vicha veneza lota, hapa ni reality. Hii nyimbo ni ya vacha wonse vantu vanga. Nikafuno sala vani uza titamanga. Kusaiva lako wonse babanja yanga. Ndiye pila yanga, hapa ndiye vana nipanga.
This is for my people, this is for my fans. Vajawani uza Alfa Romeo ni Patali. I do it for the city, I do it for the love. Sembe sintim, we sembe lelo tine ndiani.
This is for my people, this is for my fans. Daba javana ni uza T-Sitch ni Patali. I do it for
Alpha,
my city, I do it for
Alpha,
the love. Kulibe ima watu ni
T-Sitch
ni ndiani.
In the niche tila hood, tuno kole sama heta. Holo chiku nyonge nendine trendsetter. Nini na my fans, weba lindila ni chose. Holo vani futa ndieva lenge sani kose. Stone paka ndola Sichi ya shapo chikafu tizi lola. Zikomo kuma fans veneva matinya mula. Ngati panyeleza veveva matinya ula. Sembe sindimwe sembe nima kona nchala. Sembe madajesa kwa nisa na nchala. That's why sinisi ya kuchosa vikali. Muziba azeji uja mwana wa mujali. Hii nimbo na imbira masapota. Vose ma DJs na maripota. Haso ya muhudu nje ikali motivation. Funza T-Sitch ya kupase occupation. Alpha, this is for my people, this is for my fans. Vajawani uza Alfa Romeo ni Patali. I do it for the city, I do it for the love. Sembe sintimwe sembe lelo tine ndiani.
This is for my people, this is for my fans. Vajawana ni uza T-Sitch ni Patali. I do it for my city, I do it for the love. Kulibe ima watu ni T-Sitch ni ndiani.